Hello guys, mambo vipi? Karibu sana. Hii ni Love and Todd the podcast. Nafikiri this is the first time tuna record episode ambayo tunatumia jina jipya kabisa. So from now onwards tutakuwa tunaitwa Love and Todd the podcast kutoka kwenye RDM the podcast. Sasa nipende kuwakaribisha. This is the best episode. Tupo kwenye series ya pili ya Why Single Mother. Na kama kawaida sipo peke yangu. Nipo na co-host Lisa. Mambo?
Poa. Hivi mbona nikiwa naanza gaoga nasema niko na rafiki yangu Robin. Wewe niko na co-host.
Ni tofauti. Wewe unatumia rafiki, mimi natumia co-host.
Ah, kwa mimi sio rafiki yako Robin.
Co-host pia ni rafiki.
Hapo, I don't know.
Yeah. So mambo vipi?
Fresh.
Jamani, eti kisa sijawa rafiki yangu ujambo.
Jambo.
Anyways, episode iliyopita guys was so super. A lot of reaction kutoka kwa watu, kutoka kwa kina mama tofauti tofauti lakini pia kutoka kwa kina baba. Wengine walisema the episode was so emotional, wengine walisema it was so educative, wengine walisema ana mengi ya kuongea lakini ukimuuliza ehe, una kipi cha kuongea anakuambia hamna basi tu yani ila fresh yani. Lakini guys, anything you want to speak out, unaweza kutucheck kupitia kwenye platform zetu. Instagram unaingia unaandika Love and Todd podcast, lakini pia unaweza kutucheck kupitia private page zetu Robin Daywell, lakini pia unaweza kumcheki na Shosho TZ. So Lisa, leo tunaendelea na pale ambapo tuliishia.
Sample space of the month. Mm-hmm. Happy Mother's Day to everybody. This yani huu mwezi mzima ni wetu bwana. Haijalishi kama episode imechelewa.
Alafu leo pia ni siku ya familia duniani.
Oh, yeah. That's so nice.
Yeah. Kwa uangalie jinsi dunia ilivyotengeneza. Dunia imeweka siku ya kina mama, siku ya wanawake, siku ya kina mama, siku ya kina baba, siku ya mtoto duniani, alafu leo ni siku ya familia.
Nice, nice. Yeah.
So Lisa, leo tunaanzia hapa. Tuliongea mengi last episode. Leo nataka nijue baada ya kugundua kwamba you had an issue.
Yes.
How did your parents take it?
Hey Robin. And by the way, I think I'll be speaking English more because we have friends in Namibia, Nigeria. Mm-hmm. Yani different parts of Israel. Yani kuna marafiki zetu in other parts of the world wanatamani kusikiza RDM the podcast, and they keep telling me that I don't understand Swahili. Like I listen then it like kick me out. So kaka utajitahidi kimombo, mimi nitajitahidi Kiswahili.
Wewe piga kimombo tu.
Okay, back to the question aliyouliza kaka. Well, my parents' reaction was like any person who is disappointed. Hakuna swali ambalo wadada wakijikuta ni mjamzito ataniuliza kama la kwanza kama hilo. Uliwaambia wazazi, but that's not the point. Kwa sababu gani? Unatakiwa ujutie ulichokifanya zaidi ya kuogopa matokeo. So wazazi ni binadamu, and kama mzazi, mimi ambavyo ni mzazi sasa hivi, nina mategemeo nilionayo kwa mwanangu. And pale ambapo anafanya kinyume na, ni lazima umie kwa sababu kuna la ziada likuwazia juu ya maisha yako. So the same for me, wazazi wangu walikuwa very disappointed. And nilikuwa najua kabisa ninavyoenda kuwapa hizi taarifa zitawa disappoint mno, because walikuwa wananiwazia makubwa sana in the coming future. Sio kwa sababu walikuwa wananiwazia kama nitakuwa mama, no, but at the time walikuwa wananiwazia vitu vingine vya kunijenga vizuri kuwa mwanamke ambaye atakuwa mama bora. Umeona? So mimi kutangulia, lazima mzazi awe disappointed.
Okay. So kuna mtu leo labda anaezekana anasikiliza RDM the Love and Talk the podcast.
Pole.
Yeah. Kuna mtu leo anasikiliza Love and Talk the podcast na anataka kufahamu I'm your dad. Unajua tunajua mabinti wengi they are so close. Yani binti na baba ni kama ushai kuonaga kuna walodudu fulani wao wananasaga kwenye ng'ombe wale. Chawa sio something cha. Kuna neno wanaitumia vijijini. Yani ile the attachment iliyopo kati ya binti na baba yake. You know, I want to know how did your father feel? Ilikuwaje ile the first communication siku ya kwanza anagundua kwamba you're pregnant?
Hii interview itakuwa ndefu. But niliogopa sana 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 to break this news to my dad kwa sababu babangu mimi nikisema mpole nitakuwa nasema kama na muonea, ndio maana nimefanya nilichokifanya. What I mean is my father is a very understanding man. Ni baba ambaye hakuwa mkali kabisa kwenye maisha yangu yote ya kukua. Mimi babangu hajai kunichapa. Umeona? And ni mtu ambaye atakuelekeza kwa upendo. Yani alikuwa ni baba ambaye siwezi nikasema eti ndio sababu laba nilienda kutafuta upendo nje. Baba angu ni mtu mwenye upendo sana. Kwa hiyo ilikuwa ngumu mno mimi kupata namna ya kuweza kubreak hizi news, kwa sababu nikana kwamba baba atasema umekosa nini mwanangu. Umeelewa? Kwangu mpaka ukaamua laba ujidanganye na akili ya kwamba huko ndo kuzuri kuliko imani iliyokuwepo nayo kwako. Why did you break that trust? Na mimi nilikuwa na bond kubwa sana na baba. So nilivyomwambia kwa kweli nilikuwa nimesha accept kwamba mimi ni mjamzito and huyu mtoto ni wangu, na lazima tu at the end of the day niwaambie wazazi. So nilivyomwambia babangu hakuichukua vizuri. Aliumia sana. Na kwa maneno aliyotoa alionekana kabisa ni mzazi ambaye ameumia. Akasema kwa nini Lisa? Aliumia mno. Sikuongea na babangu miezi mitatu. Sio kwa sababu alikuwa ananifokea, alinipiga au nini. No. The disappointment, yani it was so deep to the point kulikuwa hakuna, there was just silence. And ile iliniuma sana, kwa sababu mimi ni mtu ambaye babangu sikutamani kumdisappoint in this such a way. Na babangu mimi ni mtumishi wa Mungu. Yaani maisha yangu yote nakuwa najua kwamba babangu ni mtu ambaye anampenda sana Mungu na ana values na morals ambazo hata sisi ametufundisha. Yaani yuko hivyo. So that was so painful for him to take.
Okay. Nimependa the way you may explain. Kwa hiyo hata kuna na kwenye hii swali letu kitoka sasa tukilimalizia ili tuingie kwenye swali lingine. How do you tell parents huko nje ambaye mzazi ameshagundua kwamba binti yake tayari ni mjamzito? How do you address them to face your situation?
Okay, hilo swali zuri angejibu baba, lakini I'd say kwa babangu mimi alinionyesha neema. He showed me grace.
Kwa kitu cha kwanza mzazi anatakiwa amuoneshe mtoto kwamba there is a way out.
There is a way out because yani hofu ya mabinti wengi kuingia kwenye kutoa mimba na kuendelea ile dhambi huku akitoa mimba ni kwa sababu ya hofu ya wazazi. Kwa kuna ukuta fulani ambao naweza nikasema wazazi wameujenga wa hofu zaidi, kiasi kwamba hata mtoto akizingua inakuwa ni ngumu kusema nimezingua. Kwa mara nyingi unakuta mtoto anaendelea kuzingua na huku akiendelea kuficha ili wazazi wasifanyaje, wasijue. Sasa mwisho wa siku that's not helpful. Umeona? Mimi kwa nature ya malezi ambayo nimelelewa naweza nikasema sitaki kusema kwamba nilipata ugumu mno kwa sababu nikawaza baba anaweza akanifukuza nipige sio nifanyaje. No. Kwa nilivyokuwa namuelewa babangu nilijua ninaweza nikarudi na hili kosa na nikamueleza. Na najua yani niko tunaamini baba atanisamehe kwa sababu sitamani tena kuirudia hii dhambi, kwa sababu kama ningekuwa nataka ni, options ni nyingi siku hizi. Yaani hata kabla hujafikisha taarifa kwa mtu yoyote you are bought. Mwani. Lakini kwa sababu nilikuwa najua dhamiri yangu kabisa nilikuwa nasema hapana. Nilichofanya nimekosa. Sitamani kukosea kuendelea kuficha kosa kwa kukosea tena. So naenda kujisalimisha kwa baba. Kwa wazazi tuwe na neema, tuoneshe neema. Mabinti wengi sana nawazungumza nao, they have painful stories because wazazi ndio sehemu wao na wakataa kabisa watoto. Hasa siku hizi options ziko nyingi, kwa unaweza ukasema we mwenyewe kumuonyesha neema ni kugumu, kumuelekeza na kukubali matokeo ya kile alichokifanya na kuanza kumuelekeza kutokea hapo ni kugumu. So unachagua kama mzazi, nimpoteze mtoto completely au nimuonyeshe neema ili tujue ni namna gani tunaenenda kuanzia hapa.
Yo, nimependa sana umeongea kitu kikubwa sana, kikubwa sana. So the next question ni tough kidogo. I know this is a Christian podcast, au sio? And kuna mabinti wengi inawezekana they were watching you, walikuwa wanakutazama wewe maybe kama kioo for the activities ambazo unafanya. Kwa mtu ambaye haelewi, kuna activities nyingi ulikuwa unafanya, unajiassociate na jamii, au sio bwana?
Yes.
Lakini pia kama ulivyosema wazazi ni watu wa kanisani. Mm. So how was it ile going back to church na kitumbo? you know the perception ambayo makanisa wanayo right now ni kwamba ikishatokea hivyo anaanza yaani sio unaelewa my question.
I want
you mwambie binti ambaye baada ya kupata hilo an issue amekata tamaa hataki kusali tena hataki tena kwenda church ame anahisi kama kanisa sio sehemu sahihi ya kukimbilia. How was it for you? Na umpe reflection mtu mwingine ambaye anasikiliza kwamba kwa Mungu, that's why this is Love and Todd podcast, kwamba there is always that big love kwa Mungu tofauti na wanadamu ambao wanakuchukulia.
Yama nianzie hapo ulipoishia. Guys, Christians ni watu. The church ni watu. Watu waliopo ba ndio unaweza kushangaa ndio hao waliopo kanisani. Kwa atakaye kuumiza sokoni, anaweza kukuumiza pia ukiwa kanisani. So you should never ever fikia stage ya kusema mimi namwacha Mungu kwa sababu kuna Mkristo alikukwaza. Huyo Mkristo ni mtu vile vile. Kwa kama kuna makwazo mengine huku nje uaga tunayabeba. Na kanisani, when you don't quit on God because of a human being. Ukisema mimi sirudi kanisani kwa sababu naogopa watu na sio Mungu, unakuwa unajikosea mwenyewe. Because watu wako kila sehemu, you can't escape that. Lakini kurudi nyuma kusema kwenye ile point yako ya kwanza kwamba how was it for me kwa sababu ni binti ambaye watu wengi wananitazama, and ni true. Ukiacha tu watu wengine baki, mimi najihusisha sana na mambo ya kijamii. Na lea watoto yatima, wengi wakiwa ni wasichana humo humo ndani. Kuna namna mimi kwao ni their role model. Mimi ndo dada yao, mimi ndo mama yao. So kuna namna wananitazamia namna ninavyoendesha maisha yangu, how I go around with challenges in life. So walikuwa na high expectations of me too. My church the same. Community yangu the same. Kila mtu alikuwa anasema huyu ni binti ambaye wow. Just wow. Mara nyingi sana nilikuwa naambiwa, yani sio kwamba hiki kitu ambacho nilikuwa nilikuwa naambiwa sana. So nilipokosea, it was a very easier option for me to like funika huo udhaifu ili niendelee na safari, ili ile picha iliyopo kwa watu ya kwamba I'm this perfect person, perfect girl iendelee kwa kwao. Lakini pia isiwe aibu au chanzo cha wanaonitazama nyuma, wadogo zangu nyumbani, mimi ni firstborn. Wadogo zangu nyumbani au marafiki zangu au hata wale watu ambao nawalea kule, watoto yatima, the girls, wasipate sababu ya kusema mbona kama dada alishindwa sisi wenyewe, yani unajua those kind. So it was really tough, and ndo pale mimi Roho Mtakatifu alinifundisha kwamba yani katika udhaifu wako ndipo unapojua maana ya neema ni nini. Because I had to get courage, kwa sababu tunadhani maisha ni kuwa perfect. No. You meet God in imperfections. Yani ukitaka kukutana na Mungu, ukubali yani kwamba wewe uko chini.
Na by the way, hata pia Yesu alisema kwamba alivotumwa na Baba aje hapa duniani, hakuja kwa ajili ya those who are perfect.
Not those who are perfect. Na and the Holy Spirit was teaching me about a lot of things. Nikajitazama kusema kama nimeishi maisha yangu nikiwa vyema na hili ndio anguko langu, je, namtambulishaje Mungu hata katika hili anguko? Because God doesn't expect us to be perfect. Ukisoma Biblia mwanzo hadi mwisho, utaona hata waliozungumziwa na kutumiwa na Mungu kwenye kile kitabu walikuwa exposed of their imperfections. Moses alizana msichana wa kazi. You talk about Elijah, alikuwa na anxiety. Yani utamtaji yoyote, no, I'm Levi. Yani yoyote utakayenitajia, I'll show you something that was not perfect about that person. Why did God show us people? David muuni, na alikuwa muuaji, alifanya vitu vyote hivyo. Umeona, lakini bado alikubaliwa na Mungu na bado alitumika na Mungu. Why was God showing us kwamba hawa binadamu walikuwa na madhaifu yetu walitumiwa na yeye? Ilikuwa yote ni kutufundisha ya kwamba he's the only perfect person. He's the only perfect person. And when God wants to use you, Robin, hata kuita kwa dhambi yako, atakuita wewe jinsi ulivyo. Katika utii na obedience utakayokuwa nayo, ndio utakapogundua Mungu anataka kutembea na wewe vipi katika maisha, ili utukufu uwe kwake na kuokoa watu wengine.
So, for me, I was like, this has happened, and if it has happened, then I should still honor God with what has happened. And that's when I got the calling, you understand, kwamba I would have never understood walioanguka kwenye hii dhambi na kuweza kuwaelewa na kurelate to them and how I can take them back to Jesus, because Yesu, he's a savior, unajua. So whenever we Christians go out there, all we need to do is to represent him. Lakini there is a way sisi wa Kristo, I guess, tunakosea. We're very judgmental of wale ambao waliko kwenye dhambi, wakati Mungu ametuagiza upendo. The more we love them, the easy it can be for us to tell them about who Christ is. And I've seen that. And Jesus told me, Lisa, I want you to love them as much as I do, so that you can actually understand where, from their perspective. Mimi nisingejua maumivu ya kuanguka kwenye dhambi ya zina, ya kuwa na mimba nyumbani, ya kuwa hivi jinsi nilivyo sasa hivi, nisingeweza kurelate kwa yule mtu ambaye amepitia that situation. So God, I feel like God was just humbling me to that level. Ili pia, bado katika hali niweza kuwepo nayo, I would still preach to the people. Jamani, story, it's all over again. Paulo na Sila walikuwa in prison and those guys took it as a mission for them to praise God at the best of their ability, regardless of kwamba walikuwa prison. And by just doing that, prisoners waliopo ndani kwenye ile gereza for years, they got to experience who their God was, who Jehovah was. Na vifungo vyao, I bet, hata kama haijaandikwa, I like to think, labda kuwa kuna wagonjwa walipona, labda kuna watu ambao walichukua ile imani kutoka pale, kwanzia pale they believed who Christ really is. So yeah, it was the same for me, and ndo maana pia sijawahi kuruhusu mtu mwingine akaniona kama ni Christian fake, au akaniona kama ni Christian mdhambi. Yani, that doesn't matter to me, because my identity is already rooted in Christ. I know who I am.
kuna kitu kimoja nimeshawahi kufundishwa, nikaambiwa ukianguka kwenye dhambi kuna watu wawili tunajifunza kwenye Biblia, kuna Petro, kuna Yuda Iskariote. You get it? Yuda alivyomsaliti Yesu by selling those, kwa kumuuza Yesu kwa vile vipande vya fedha, the action that he took baada ya kutenda dhambi, Yuda alijinyonga. Au sio? So inawezekana kuna mabinti wengi pia walidondoka katika hiyo dhambi, then jinsi ya kurudi kunyanyuka, kujinyonga sio lazima ujiwe. Mwingine alijinyonga, aliacha hata kufanya huduma, aliacha kama ni mwimbaji kanisani, aliacha kuimba, kama alikuwa ni mtu ambaye anajitoa kwenye jamii, aliacha kwa sababu tu aliingia katika hiyo dhambi. Lakini the good person ambaye tunatakiwa kujifunza hapa is Petro. Petro alimkana Yesu mara tatu. Lakini baada ya kumkana Yesu mara tatu, the step forward ambao Petro aliichukua, Petro, Biblia inasema kwanza alikubali kwamba he has done wrong, na aliomba msamaha kwa Mungu. So maisha yakaanza upya. So nafikiri it's the same thing ambacho mtu anatakiwa kukifanya kwenye maisha.
Kaka, Holy Spirit has actually led you to speak about Judas,
okay,
and Peter. Mm. Kwa sababu this is exactly what I was learning from these two.
Okay.
Tofauti yao kubwa kaka, kubwa sana, ni kwamba Yuda yeye, oh my God, alijisikia vibaya.
That's my point.
Kutokana na matokeo ya kila alichokifanya. Alikuwa si mtu aliyejutia kila alichokifanya, lakini amejutia matokeo ya kile kitu. And this is where most people tupo in life. Peter alijutia alichokifanya. Unaona? And for that, akarudi magotini fast. Because najua Yesu alivyokuwa anamwambia kwamba Petro utanikana mara tatu, maybe aliwaza maybe ni usaliti wa aina gani huyu Yesu anaongea. I can't do that. And that was an honest mistake, because before Peter, Yesu alikuwa shamuita kwamba he's the rock. Umeona, yeye ndio muhimili wa kanisa, right? He's the church. Yani, oh my God. Aliitwa hata kabla hajamsaliti ile mara tatu.
Yeah.
Alikuwa tayari ashampa lile jina. That didn't change.
Yeah.
So sisi, tofauti yetu sisi, tunasema Judas alimsaliti yetu, lakini we are Judas in multiple times, kwa sababu unakuta mtu
ana panic. Mimi wengine waga na wauliza, lakini moja plus one is two. Kwa nini unashtuka sana ukipata jibu mbili? Are you regretting because matokeo yamekuwa hivyo? Au unaichukia ile dhambi uliyoifanya? Kwa sababu ile kupelekea kufikia hapa ni uzinzi. Usipoichukia hiyo dhambi na kuirekebisha na kumwomba Roho Mtakatifu akufundishe namna gani utaenenda katika utakatifu, then utapona kwenye ile jaribu, utarudi kwenye that circle. And that is why most Christians tutafanya dhambi leo, tutaomba msamaha, tutarudi tena and again and again and again and again, thinking kwamba neema inatubeba. No, that is so wrong. Tunakuwa kama Yuda. Na what kitu cha spiritual ulichokisema wewe hapo, watu tunasema kujinyonga, tunadhani it's that physical death ambayo tunaiongelea. Kuna kitu cha kimungu kimewekwa ndani yetu sisi. Kuna huduma, kuna yani there is something special ambayo Mungu amekuweka wewe, ambacho uko hapa duniani ili utukufu wake uonekane. So the moment unaenda against God, that means unaenda pia against that purpose ambayo Mungu amekuwekea hapa duniani. That means it dies. Kwa hiyo unakuwa kwenye dunia ambayo you are walking empty. As good as dead. So hata mabinti huku nje ambao unakujaga unasema, dada nimechanganyikiwa. Mimi swali la kwanza huaga nauliza, umechanganyikiwa kwa sababu ya dhambi uliyoifanya au kwa sababu ya uzito na ugumu wa situation ambavyo ilipo sasa hivi? Na ndio maana wengine kutoa mimba sio kitu kirahisi, brother. It's not as easy as people think.
Umeona? Some die.
Wanatoa yet wanarudi kwenye ile dhambi. What does it mean? Na hapo aliumia, alijuta, ni kwamba alijutia matokeo ya kwamba Mungu wangu itakuwaje na maisha. Hakujitathmini ya kwamba hivi, kwa nini mimi nisi change my ways? Mbona tu nakimbilia? Wazazi wako uliwaambiaje? Wewe ulivyokuwa unashiriki hicho kitu, kwani ulikuwa uelewi kwamba matokeo yatakuwa ni hivi? So I wish people were treat symptoms kuliko were treat the root kuliko ambavyo wanavyo treat matokeo ya kile kitu ambacho wamekifanya. So umeongea kitu kikubwa sana.
Nice. So my swali langu lingine.
Yes.
I want to know, how do you advise young couples? Ambao kuna kitu kimoja siku moja ushe kuniambia, ukaniambia watu wanapokuwa kwenye mahusiano they think giving out au kufanya lile tendo kabla ya ndoa it's like kuniambia mimi mwanaume kwamba yani kama kuvalue, yani kwamba okay, na value relationship. Do you think ni advice gani tunaweza tukawapa leo kwenye Love and Thought podcast vijana wenzetu ambao those young couples ambao wapo kwenye courtship, they are building themselves up ili wai avoid?
I know very many yeah. Christian couples ambao bado wanafanya sex because they feel they have to, na kwa sababu wako kwenye safari ya ndoa. Amna ubaya, lakini tushai kusema, if you cheat with your partner on God, definitely that partner of yours will cheat on you. Vizuri tu, because there is no one who can respect you if you don't respect God. So mimi yani, brother, sister, no way.
So what's the advice?
My advice is, urudi nyuma kwenye podcast tuliokuwa tunaongelea kuhusu redefining sex in church. Utapata vitu vingi sana kuliko ambavyo mimi naweza nikaongea hapa. Umeona? But just to encourage you, Mungu ndo wewe kwanza, then mahusiano. Sio mahusiano, then Mungu. Sisi tuko hivi, kuna vitu subconsciously tunaona ni haki yetu, Mungu hausiki because of how we live. So unakuwa ndoa, unajua wewe lazima uoe because subconsciously umekuwa trained that way. It's a culture. Ikifika mahali lazima uoe, ikifika sehemu fulani lazima uolewe, ikifika lazima uwe na watoto. So subconsciously tumeziweka hizi kama ni rights zetu ambazo hazimuhusishi Mungu. Yani bila Mungu au na Mungu, mimi lazima niwe kwenye hiyo situation. So mara nyingi sana we exclude God when it comes to relationships. We exclude God when it comes to matters ambazo zinahusu family issue na nini pale kwenye foundation. Tunamexclude, maana tunaonaga it's our exclusive right to decide ourselves and our own. Baka yawe mama, ndo tunaanza kukumbuka kwamba oh kuna Mungu ambaye tungemshirikisha katika hili. So I would advise you to honor God first, then mahusiano. Mimi, my mistake, I loved God my entire life, lakini I compromised him kwenye areas ambao nilikuwa nadhani it's my right.
Bargaining with him.
I, yani sio kwamba nilibargain, nilimtoa kwenye equation.
Nje kabisa.
Eh, yeah, and I ni yule mtu ambaye nilikupokonyai kwenye mahusiano mimi ndo alikuwa Mungu wangu. Because nilimuinua yeye kuliko nafasi ya Mungu kwenye maisha yangu. Alivyo ni disappoint, brother, I wanted to die. Because kaka, roho hii ni ya Mungu. Mwili huu ni mavumbi. Mimi nilikuwa namtegemea mwanadamu na amelaani kumtegemea. So eventually after yeye kutokuwepo kwenye maisha yangu, nikaona dunia yangu imeisha because sina purpose tena. Mimi Mungu tayari alikuwa out of the equation, nilimweka kijana. Ndio kitu ambacho watu wengi wanafanya.
Kuna kitu nimependa uchokiongea. Mungu kwanza, then the, kwa sababu mkishamweka Mungu kwanza means kuna vitu mtovifanya.
No, no. Na watu wanao ni uongo, dunia sasa hivi ina preach about it everywhere kwamba ni kawaida. Just because everyone says it's normal, that doesn't mean it's good for you or it's right for you. It's not. And it's very possible. Yani it's very possible for you to, yani uwezi ukasema, yani uwezi ukasema eti unampenda Mungu alafu unachagua areas za kumheshimu. Utasema mimi kanisani nitaenda, lakini kwenye sex hapo hapana. Ukristo naika pembeni. No, haiko hivyo. Na sisi ndo siku hizi tuko hivyo. Tunachagua yani kwamba mimi ni Mkristo sehemu i na i. Hapa hapa mimi sio Mkristo.
Nice. So I want hii swali la mwisho ambalo ndo tutamaliza nao leo. Nataka kufahamu ili itakuwa zito kidogo. Uzito wake, so mimi naona kama zito wake, najua kwa kweli itakuwa so zito kidogo kwa sababu we want to talk to the whole society nje huko.
Yeah.
Tumeongea vitu vingi. Tumeongea the stuff is already known to parents. Wewe mwenyewe tayari umeshaipokea, the church tayari imeshajua na vitu vingine, na tayari mzazi mwenzio you no longer together tuseme, and kila mtu yupo separate ways, lakini mtoto wewe ndo unaye. So how do you create sasa mazingira ambayo both of you mnakuwa mna play the same part kuhakikisha kwamba mtoto anafika analelewa na both parties? Hii issue nyingi huwa Kiingereza chake kizuri wanaitaka co-parenting. Ni neno zuri sana kulitaja, lakini implementations.
Ni utafikiri una elimu brother, huko kana mimi sana nimeanza kukuimpart.
Ya, nimeanza kuniwekea nondo nondo kidogo.
This will require a whole episode. Lakini kwa kuifungua, because tumesema this whole month we're going to do about this. Mimi naelezea vizuri kwa mfano. Unajua na mwigege Yesu, unajua mfano mingi. Sasa mimi mifano yangu ni mimi, sina parables. Mimi nilikubali, nimekuwa mjamzito na kijana hatupo tena kwenye mahusiano. And unfortunately mimi it was worse, kwa sababu nilipojigundua mjamzito baada ya muda mfupi nikagundua kwamba mwenzangu ana mtu mwingine tena mjamzito ambaye amenizidi kidogo umri. Kwa sio tu kwamba huwezi kuwa naye, yani haiwezekani, kwa sababu pia kuna yule mtu mwingine. Sasa unajua ishakuwa an entanglement of lies and deception and pain and whatever. And there was a lot of things to unpack because I couldn't believe it. Why I ended up where I ended up. And the Holy Spirit was taking me through. Akana nifundisha, Lisa, no matter how painful you are, usiondoe the fact kwamba you're responsible for what has happened. Unachomkasirikia sana huyu kijana ni kwa sababu he's not committed to be with you. Not because you regret the fact kwamba I was not part of your relationship. So you need to acknowledge kwamba you had a part to play. And if you do not acknowledge that, Lisa, utarudia the same mistake. Unaelewa mpaka hapo? So I was willing to understand kwamba as much as I hate that person for what he did to me, of course I enjoy the fact kwamba alichokifanya ni kitu kinyama, ni kibaya, kilinirarua moyo na kikaniumiza, lakini pia mimi ndo niliyemuona na nikamwattract na nikasema huyu nitamkabidhi moyo wangu au rarue au chane chane. So who is the first problem?
You.
Me. It was the hardest pill to swallow. Unamkasirika kwa sababu hakuoi tena au unamkasirika yani unajua, because there was no commitment to begin with. So mimi pia nilikuwa na uchungu sana kiasi kwamba nilikuwa sitamani hata nije kuwa involved naye tena, hata kama niko pale nilikuwa sitaki kwa sababu itakuwa tu inaniumiza kila nikimuona, na kumbe umeanzisha maisha na mtu mwingine and unajua mimi nimekosa nini? Kwani nikanifanyia hivyo mimi, because I didn't have my identity rooted in Christ. So slowly nikaanza kutengeneza identity yangu ya kwamba that doesn't define me. Because if that doesn't define me, I should look for a common ground where I can grow out of what has happened. Na sio kubaki hapa na ku ruin my entire life. Na unajua nikagundua nini brother? Yule kaka bwana, wala sio kwamba alikuwa hataki mtoto wake wala nini. Alikuwa anamtaka mtoto wake tu vizuri. Ila mimi nilikuwa natafuta sababu zote za kutolifanikisha mpate kwa sababu ya kile alichonifanyia mimi. Nikaja kugundua kwamba yeye alikuwa hanitaki mimi kwa ajili ya that commitment. Lakini we can create a common ground where we can meet na mtoto wetu akapata maisha ya mama na babake akiwa kwenye equation. So it needs a lot of yani inahitaji aisee Holy Spirit wa namna ya juu sana kukurudisha chini na kukufundisha upya na utambue ya kwamba kuanzia pale wewe ni mzazi, mtoto wako anahitaji kila haki ambayo unaweza kutokea kumfanya, usimnyime kwa sababu ya mistakes zako, kwa sababu at the end of the day mimi ndo nilimchagulia baba mtoto wangu, mimi hakuamua kwamba mimi ndio babangu au sio babangu. So I did that to my own child. So niamue niendelee kuwa bitter, nibaki na hayo maumivu for the rest of my life, nisijue nini cha kumwambia mtoto wangu na probably ni traumatize mtoto wangu maisha yake yote kwa sababu nitamtengenezea uadui na babake, au nirudi chini nikae vizuri na kujiwaza na kujifikiria nijisamee, na nikisha nikijisamee, unajua ukishajisamee mwenyewe it's very easy to samee mtu mwingine. So nikapata nafasi ya Roho Mtakatifu kunifundisha how to forgive. Hata kabla yeye hajaniomba msamaha, I had to make up my mind na kumsamehe. Ili atakavyokuja kwa ajili ya kumtaka mtoto wake, niwe tayari kuzungumza kwa ajili ya mtoto wake kwa parenting. Wasichana wengi we don't heal, we don't know where we stand. Tunategemea mwanaume atuambie wapi pa kusimama. And I don't blame them, because that's how we are groomed in our communities. That is how we are groomed in our society. We praise so much a woman ambaye yuko kwenye ndoa kuliko mwanamke ambaye labda ndoa imemshinda kwa sababu ambazo ziko nje ya, because I believe marriage God intentionally ikuwe kwa ajili ya utukufu wake. It was not meant for bondage. Lakini sisi, as long as wewe umeweka ndoa, no matter how unapigwa humu ndani, no matter unini, wewe kwetu huku sisi tunakuona a champion. Mwanamke ambaye wewe umeshindwa kuchaguliwa na kuolewa, wewe ni loser. You're not worth, hata kama una education, hata kama una nini, hadhi yako wewe inadeterminiwa na mwanaume. So, ni very hard kwa mwanamke kutune her mind, aanze kujiwaza yeye ni nani, identity yake ni nani, bila kumuhusisha mwanaume kwenye equation. Na ndio maana unakuta wengine wanakaa vizuri, after some time wanatolewa nje ya mstari tena, because they never actually found their identity. Kwa atakachokisema mwanaume akirudi akisema mimi nakuhitaji tena, unajua men sometimes they know you eh, kama hauna msimamo vizuri they just come, unajua bwana ni makosa ya kutendana haya, utajikuta tena umefanya the same sin kwa sababu tu yale maneno, na kwa sababu ulikuwa hujitambui tena wewe ni nani, you keep repeating the same. Hata sijui naongea nini brother, but I'm trying to tell you kwamba there is importance of you ujijue wewe ni nani kwenye hiyo crisis, kwenye hiyo situation, na unatokaje hapo, na heal completely to the fact kwamba hata huyu baba akaja hata after 5 years anataka mtoto wake, uwe tayari kuruhusu hicho kitu.
Unakuwa tayari una uwezo wa kutengeneza hata hiyo environment ya co-parent.
Yes, kwa sababu mtoto wako hana kosa kwenye hichi kitu. No matter what, hauwezi kubadilisha kwamba yule ni babake au ni nini. So mimi nilivyo realize that kijana alivyokuja tena tuongee, I had an agenda on the table.
I knew where my identity was. Kwa the fact kwamba alirudi sikutaka kutingishika. Na kusema au anarudi kwa ina maana we should go on where we left off. No, I already knew where I stand in life. Kwa sasa hivi amerudi, oh, you are acknowledging your child. No, nataka tuone utaratibu mzuri wa mtoto wako. Tumle. Sawa. Mimi ni mke wa mtu mtarajiwa just as much as wewe ni mume wa mtu mtarajiwa. There is an importance ya sisi kuongea vizuri ni namna gani tutaweza kumlea huyu mtoto pamoja na healthy wise. Sema ni kawaida kwenye jamii zetu kuzoea uadui na ubaya kuliko kustruggle ku create peace and health. Watoto bwana, you require a big sacrifice and selflessness. Unaweza ukawa na mtoto lakini Mungu yani huna mafuta ya kulea mtoto. You understand? Kwa ukiwa na uchungu, eventually that ndio utakachokipanda and haina faida yoyote. Kwa sababu ni agenda ya shetani, na kama kuna episode mshaiki kusikiza niisema kabisa ni agenda ya shetani watoto wazaliwe nje ya ndoa, wawe katika familia ambazo haziko sawa ili iwe rahisi yeye kupenyeza agenda zake zote za kishetani kwenye kizazi ambacho kinachokuja. So tusiposhtuka mapema hata kwa wale ambao tayari tumeshaanguka na tukataka kutengeneza vizuri ili watoto wetu bado waweze kupata neema ya kulelewa hata kama ni katika hayo mazingira ya baba yuko kule mama yuko huko vizuri, bado tunaweza tukaokoa na mtego ambao shetani ameuweka.
Okay, nimependa sana episode ya leo. It was so super nice, so super good, so super educative. So shout out to single mothers out there. Shout out to single babas. Na hizi wiki kadhaa ni za kwenu. Tutashambulia hapa mpaka tushambulie tena. Natamani sana Lisa tungepata at least hata messages au voice notes au tunge interview kabisa. Tungepata few single mothers pia wazungumze.
Yaani ni wengi ambao wana vitu and they share but hawana ujasiri wa kukama. That's not for everyone.
I respect it.
Lakini you can share your story anonymously. Yeah, unaweza ukasema kabisa.
I want them to kufanya hivyo.
Just like on a situation, unaweza ukawaambia watu how to do about it and like we will do about it.
Na unajua sometimes nataka tu mtu azungumze kwa sababu hataki jina. Sio kwamba mimi
ni
Asha.
No.
I want you just to talk na vitu vingine. So tutatafuta means nzuri this week tuwe tuna guiding kitu ambacho utakuwa nacho kwenye episode inayofuata. So guys, this was Love and Todd podcast. New name, new vibe. Mimi naitwa Robin.
Mimi naitwa Lisa Ruth. We love you guys. We appreciate you, but Jesus loves you more and see you next week.